Amadu bamba ya lindo, yak hamadu bamba ya liyariyo. Amadu bamba ya liyo, yak hamadu bamba wa liyariyo. Yak amadu bamba ya koka, yak amadu bamba ya funke. Kada mogo miye fada finna dan kango lufora Amadu bamba Sheku amadu bamba anga foli biye Amadu bamba ya Senegale lelu kuifo Amadu bamba ya Budakina belko kifo Amadu bamba ya Amadu bamba, Malion bifo la, Jack Amadu bamba, Senegal lewa bifo. Jack Amadu bamba ye fenchamange, Ale ye ala dadi kanga diyadu, Ale ala dadi manununa, Ale ala dadi fenchamaduna, Ale ala dadali wari kola. Ale ala dadi nye summa namfe Amadu bamba Sheikh Amadu bamba Senegal ko bifo Amadu bamba Senegal ko bifo Amadu bamba Burkina bo bifo Amadu bamba Mali yifo Sheikh Amadu bamba Ambe bifo Check Amadu Bamba, ya la ilodu tunya. Check Amadu Bamba, minyal de tulu wadu tunu. Check Amadu alele yamba, Amadu Bamba oyo ningo. Amadu Bamba bodukina bo bifo. Amadu Bamba Senegal le bifo. Amadu Bamba Guinean baby for la Amadu Bamba Ivarian before Amadu Bamba Isunduru Yekuma Fanyi Amadu Bamba yeah. Amadu Bamba Senegal before la Amadu Bamba Guinea umi fula, karamoya minkera ye Allah dadi, Allah dali dunjabira amodu ye. Ye Allah dadi Senegalelu ye, Allah dali dunjabira Senegalelu ye. Ye Allah dali Malienu ye, Allah dali dunjabira Malibalu ye. Ye Allah dali Burkina Faso ye, Allah dali dunjabira Faso de ye. Ye Amadu Bamba. Amadu Bamba, Sheikh Amadu Bamba.